ubasha kubunanijwe n'ubuzima bugoye ufite ibikomere mu mutima wawe abakuzengurutse babona umeze neza ariko agahinda kawe kazwi n'umutima wawe nshuti nubwo bigoye hari uwagukunze kera yitanga kugira ngo ubone ubugingo wazagendana nawe ibibazo byawe bizabite nibyo nyura mubu arabizi ari hafi yawe ngo agukize Yesu kubibwira inshuti zawe nyamara nta na kimwe zabashije kugufasha ibuka ubwo wasanze Yesu ukamubwira byose bikurushya yagusubije mu muntu atumwe na n'ubu ari hafi ngo agukize Yesu kugukiza Ciao!